ni tout le voix du Mali Gunto yo Kabarou di sou kabe jo palme L'acte des jeunes
Alain Diana et Léourou juyé yu lan o djounou balde meden mo ina battane meden Ousmane Niali Boule Fandé den jodi nokko no dotté moti soudou baba eden gonde ko de kabaru djiko nayi bangal bienal ko yewi do fina tawaji meden no nyelle rawuté
jetto ja Allah way gadi baska fu wadal
bismillah hol wonnima e bosu oton
ay baruno kaduno den kenya ni hono kabaru be bienal gal en kalan hala mudon hono golleji di sukabe jokol be gondi wadde fuddu golla golleji mudon na sukabe jokol be gadi golleji kewdi gadoji fa beedro kebal damal stade bienal artistique et culturel ko fa handen hala mudon ya wakati dum sukabe jokolbe e nayebe garata en jida en daran hedo woni hakkilaji be en timindiran boworide ni hadde haro chalde
bienal ko yowi to fina tawale leedi meden di dum wonde jokkiten do mutti do usu
e non jati way galoni dum wakati mo hewbe kebata nafa murdon e sukabe jokolbe e mutti do wadde golleji yogaji
non wori leedi do golleji usu hewbe do gondi hebude ko woni e gedu jumudi en fa kebe famtal ke sitan sidibe ali sisi
les stade barema bokum le region mutti to jokolbe fa to rewbe le hewbe wari hawrude fudugol yambere bienal o damal nokko o fa to lehem sukabe rewbe ana wondino to wadde golleji kewdi do e hunde nafore wi mabbe
men jini meren biran glas
mi ci ciottami kan e glas mebi kalsi fa hewi mi ciotto jabbudan mi wari fe boye galuma an weli mi ciotti ko yada temede nay giddi bete mede men ciotto ga paruje mi ciotti ujnyadidi tun halen ma gonga welti gon sanne du won godan fotude e nay yember nanan mudun mi welti fa wala sedan mi no ciotta ji mi de tiji mebi kalsi fa hewa do e nay yember timata
San festival gaba
le ondo watu goto draman kamara kayndu ana wondi wadde do parking le wi mako bienal o kay huuna nafor sanne sukab jokolbe
bi moto recha
moto ji ku heewi warli parking ame hannen fam lonki nukku to men dantan di mobilaji moto fu bu debe debe ga aranon moto fu bu noge fanden e fudade o parking men ciotona atte e sikkaro kay sigirit nanal mudum sonne yembere bienal timmi mi warami jokkina gollangal woni mun gidde aran dum ciotti gon liddi
ta jega parala
andinde taw mi le yimbe hewbe na wondi no wadde to golleji kewdi goddi di gatta ken to sabe bienal o hakkune majji ana wadde parking fayoto suture nyanduji na kulentereji goddi di worbe fayoto rewbe yidi
le galdo bienal en bien sukabe hebe kanyi hi ana gonde hawrtinde de usu
e non jati nan kambe nayebe be cultivede gal bienal yo wakati mo finatawa leydi meden di holitata e nesuji meden en kambe sukabe jokolbe hawrbe hen aranbe cultivede dun wadan faabe anda nesuji leydi meden di faabe dureden fam keden ali sisse
bienal o ye hunde mawne sanne nom holitiri wiide ali campo ngaro hawrde hitane fu e ndedo yambere ila 1990 fa yotade 2010 lewi mako bienal o yo yambere mo malinkobe goto goto mu en fu yeta hore mu en lehem
a iwiga ye kay a won jatigi a iwiga ye kidal a won jatigi dum wete brassage en fu ne andindira nangindire den no su kanan ko be ngartiri o hakille lobbo eden kaani tinnaade hens
e lewi kanko Amadou Touré suka jokolle ngardo wadde théâtre urdo Duanza mo joni woni koyde mudum arande warde hawrde galdo kawtal finatawa mawdo le nokku o do e jande mawdo e jode mako
donc wiyama region ngaji maldi fuudi noddaade donc min keba mi region ngaji to fu min jida donc parce que nokku to min ngardo jaati region ngaji tati kawrti e suudu école do min keba mi annindira yigira ku nata jingu nata sabe Duanza min ngari piso Allah jabi du min daram min gatta Duanza ka e ardibe
kawrube galdo kawtal mongal pawingal edo fina tawa le region moti o pelatike heibe nadu nayebe be fu e be jidi yamberande wada e jam e le deere
dun nabta e yotere meden minimag aywa le yotere meden minimag de ngaran halde hon nafaji ko benangal wonte yottinde sukabe jokolbe ley ngallure mottinde
sukabe jokolbe holtinde wiide hewbe mabbe kay joni woni arande mubben fa kawre e ngal kawritale fina tawa
wobbe koliti wirri dum latto sababu du fa fama fina tawaji goddidi wala e nokku mudum fa fama fina tawaji du ko woni e leydi malindi fa kebe famtare kedden ali sisse sitan sitibe
yurube duansa warde hawrde yambereji di abraham dambele holti wiide bienal o ye hunde mawde hontondirde malinkobe e wadude ustude jam le leydi amendi
ina holitita kortal nukkutu ɓiɓɓe leydi mali fo hawre hannden yo huunde mawne sabi so ƴeewi hannden yemmerne huncine hoore sanne ɗum naato saabe ɓiɓɓe leydi fo dokkodira juuɗe naato daano wotora mimine miila hannden ɗum yo fina tawa mawɗo sabi biyenal ana waɗe geddi mais sukaɓe noon mbeɗe ƴeewa ɗum mi fiyan dabri fa hannden yalla o biyenal ana jokkina hitane fo
jokolɓe garɓe hawrude hen ɓeydu ɗom tawa lewimaɓe nde ɗo yambere fina tawa waram latade sababu hawrintinde sukaɓe jokolɓe fu gomɓe le leydi amen ndi
mi andodirano aran iga saabe o biyenal mi antodiri mi jokkodira fa hannden saabi mi yii kulleji heewde hannden ɗimi wawiɗe hono muɗum mali fo ana korti ga ɗum ana hollitata wiyen fo en gotum miɗe du o yalla ne yembere ana waɗirele dien e cellam so nen korti naatiɗen daane wotere ɗum huncinan leydi malni yarre yeeso
jokolɓe garɓe hawrude ngal ɗo kawrtal fina tawa ko heewi hakkunde mumen fuu joni woni koyɗe mumen arande ɓeɗo jokolɓe holiti wiide ana jikkini jikke lobbo wiide hono si ɗiɗo kawrte waram jokkitaɗe
ousmane yali buuli tariki hannde o ka motti suudu baba jaati no gonɗe wirde no ɗum garten même de ɗo aɗa andi kono koro motti suudu baba na
aya suudu baba kaalo fulfulde ga fo no hani famude heɗoni koro suudu baba ka ne garana keɗɗenne ɗo gorko mawɗo goto baylo kanko noddirteɗo jaaƴo Poulal Sama Sekou o noddirteɗo premier jeune no holliti en hoɗum woni koro suudu baba
sayi notinodulama suudu baba de kammare fulfulde eɗen mbiya bental pooɗi jeeyi iilagu jama kawruɗo sodendi so joƴƴini gendi so wiya mofti on jama fuu dental mum waɗa suudu baba kallaɗe kawral gollilal haldude waddude isisidde ɓamodirɗe jewɗe fa yimɓe fundima hakkunde meɗe nden no en fof laatima goto ɗum woni koro suudu baba o dental hawruɓe so joƴƴini nokku ɓe wiyete suudu baba dental so yimɓe ndenti laatima goto kokkodiri hakkillata ko golloɗon fo ne siya kammari kaldal e kawral e fulfude nde laatike ko weli tawaɓe ɗon ɓeydo komi mbita ɗum suudu baba de weli ko kandumami joni ko dental ngal ana weli mofti ga sanne suudu baba suudu baba suudu baba o dental jama o fo ɗum woni koto suudu baba en fo en baba goto
ɗum naɓatani e birki sembe calɗi ko nayiri banggal piiɗe ballon birki sembe calɗi en kalan hono ngabbugol premiére division ley hitande 2023 2024 ousmane yali buuli won piiɗe gaɗɗe alkamisare kagne ɗum woni alal bar ƴaɓɓino ndede
eyyi noon jaati eɗum fayido ñalawma arandejo poul be gonduɗe wadde to gaw to ATS motti kañumna hawi avenir AC de Tombouctou débit à zéro no kanko hoorejo ligue régional football motti holliti wiide o weltege sanne e jaabmo équipe makko o heeɓi o omo yetta du humminiɓe golleji muɗum to gaw to nu bokum woni hoorejo ligue régional ballon motti keɗe ko wi
mimbeɗe hooli sukaɓe amɓe ɓeɗe andi ballon kay eɓe mbawi hande ɓe kolli gawo fou wiide eɓe mbawi ballon ɓe gaɗi dominé tati équipe Tombouctou o minute ngaji deɓe e joyyi mais Allah foti min nanna bi nde deuxiéme mi temps o nabbine sukaɓe ɓe ɓe pi ballon jaati ballon ko anduda ko jaati min beltike min woran kay min weltike min pi avenir de Tombouctou ɗiɗi e kañe mere ɓe nana bifey goto public gawo fou immike hande ɓe kellini sukaɓe ɗum fou huyi sukaɓe par ce que ɓe pi ballon
fa hande ko nayiri banggal piiɗe faɓe ƴeewa yalla heɓe kani ngabbude koɓe noddirte premiére division ko e mbiyan soni ACD gawo kañi AS guerrier de Bamako wala fou keɓuɗo hawde goɗɗo fo watti mbaddu goto
ley poul a atar club kidal kañum na tappi FC Simbo kay heeɓi ɓe gatti bingaji ɗiɗi ɓen goto IS Bougoubade Kulikor kañi kay memi Asak Desegou faɗati bingaji nayyi ɓen mere hollitinde wiɗe ñalawma ɗiɗoɓo ana jokkini le cakkite yontere nde nden min miila bore accirani kabaruji ɗi hannden mi jowtima e heɗotoɓen fo
ayo Ousmane Niali Boule en mbiyan en jooti kala keɗiɓe oɗo wattu fo ɗo ɓe mbawi tawede le mali fo e manggal muɗum wattu joni e kertniki jotal ɗi hono yimɓele heeɗiɓe en le gallure mottinde jaadi faɗɓe jaafe no kono ɗandirnoɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o guerendan wara so lamɗo jaaɓi